Phezgo kuba sibhekene ngeziquza amehlo nobubi obukeka busho ukugwinya lomhlaba. Kuvese kube lula ukuba nomuzwa hlehlehle ukukholwa ukuthi awunamandla okwenza lutho. Angikubingelele ngiphinde ngikwamukele futhi engosini yethu eFresh ngingusibonelo BT Ngema ongumlomo kaBenedict weChristian Networks. Lokhu esikushilo ngawolunye uhlangothi kuliqiniso. Ngesikhathi sibona ububi bungena kwimpilo yomphakathi yezomnotho futhi neyombusazwe esiphila kuwo. Ukukhwabanisa budla magalane amanga esetshenziswa ngisho ukuphemba izimpi. Singeliqeda uhla. Futhi iningi lethu lizizwa lingenamandla ukuba lukhona uthongo kwethu esingalwenza lube umehluko kule nkanankana. Ndaleli, kodwa ke sikusondeze eduze lokhu okwesikhashana. Ngoba kulula ukuhlala sibuka ukuthi ububi benzeka le kude ekudeni. Awucabangi kahle. Uma kuwukuthi usathane umandla ekudukiseni iy'nhlaka ezehlukene zasemhlabeni, ucabanga ukuthi angehlulwa yini ukwenza okufana ncemishi nangey'nhliziyo zethu? Ukwenza ngendlela yokuthi ngisho nakuthini imbala sizizwa singenamandla okumisa ngesikhathi sono siphahlaza sihlephula umphefumulo wethu. Manje ithini impendulo kulokho? Kwabasefesu 6 verse 10 no 11. Elokugcina. Qinani enkosini nasemandleni ayo amakhulu. Hlomani izikhali zonke zikaNkulunkulu ukuze nibe namandla okumelana namaqhinga kaSathane. Sihlabo sami, impendulo ithi asidingi ukuqina ngokwethu ngoba sinamalungelo okuqina enkosini nasemandleni ayo amakhulu. Yilokho kanye okuyikho okunamandla okusinqobisa. Paul wenza inkulumo enamandla la ukuthi amandla kaNkulunkulu owadala izwe nomhlaba aphelele ayathulwa kithi uma sikhetha ukuma simelane namaqhinga kaSathane. Angazi noma mhlobo wami uyayibambani kodwa le ndaba, ngoba la mandla enzelwe ukunqoba kwakho. Elokugcina, qinani enkosini nasemandleni ayo amakhulu. Yebone bala, yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Le nkulumo ungayithola nge-audio ye-WhatsApp okwakho cofocofo 067 706 0077. Kungenjalo, ngena kuwebsayithi yethu, maningi ama-resources ongawathola kusize. www.freshzulu.co.za. Okwakho, qina enkosini.